Chino Tumba.
Chino wana man, Chino wana man, Chino wana man, Chino wana man. Hello. Asuma wana man.
Oh, Taylor.
Mi pushe mpilo Pananjalo Manimali Malom tulo Mio sesi Likoko Tale piano Njalo njalo Mio sesi Kalikilo Inisala Nasepsu Pushe mpilo Pananjalo Manimali Malom tulo Mio sesi Likoko Tale piano Njalo njalo
Wale walo sema misi tofika mbali
hapa ni wapi
walo sema si atu tofika mbali
hapa ni wapi
yani
hapa ni wapi hapa ni wapi
slete unoko slete utoto asambe oni koko bata mtoko asambe
awe awa unaiona hiyo
awe awa we unaiona hiyo
anisala inasepsu nipushe mpilo pananjalo manimali ngalo mtulo iyo sesi likoko tale piano njalo njalo iyo sesi kalikilo anisala inasepsu nipushe mpilo pananjalo I'm not sure if you're going to be able to do it.